Luka 17. Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
gik mamiyo ji donjo e richo ok nyal bare mak obetie. To mano kaka nobed malit ne ng'at makelogi. Da obedo maber ka otwene pong' e ng'ute, mi onyumego e nam, moloyo komiyo achiel kuom jomatindogi odonjo e richo. Beduru motang', ka owadu okethoni, to kwere. To koyie kethone, to wene. Ka oketho ni nyadibiryo e odiechieng' achiel, mi obiro iri ndalo abiryo kokwayi mondo iwene, to nyaka iwene.
Joote nowacho ni Ruoth Yesu niya,
medwa yie.
To Ruoth Yesu nowacho ni giniya,
da bed ni un gi yie kata matin marom mana gi koth karadali, to da uwacho ni yadhne ni, pudhri, mondo idhi ipidhri e nam, mido winjou. Ere ng'ato kuomu man gi jatich mapuro kata makwayo jambe, maka jatichno oa e puodho to dowachne ni, reti ibi ibed piny mondo ichiem. Donge dowachne mana ni, losna chiemo, kendo iikri mondo igamna gima adwaro ka chiemo kendo ametho. Eka bang'e in bende ibi ichiem. Koso uparo ni bende dogone jatichne no erokamano kuom timo gima nowachone ni mondo otim? Kamano e kaka un bende, ka usetimo gik moko duto mane onyisu ni mondo utim, to onego uwach ni, wan mana jotich aticha, omiyo onge erokamano monego wayudi, nikech wasetiyo mana tichwa.
Kane Yesu dhi Jerusalem, nowuotho e kind Samaria gi Galili. Noyudo donjo e dala moro, mi jodhoho 10 noromo kode. Ne gichung' gi chien, mi gikok niya,
Yesu, Ruoth, yie kechwa!
Yesu nonenogi, mowacho nigi ni,
dhiuru ir jodolo mondo orang dendu.
To kane oyudogi ni e yo gidhi, ne gichango. Achiel kuomgi, kane oneno ni osechango, noduogo ir Yesu kapako Nyasaye matek. Ne ogoyo chonge piny, mokulore e tiend Yesu, kogoyo ne erokamano. To ne en ja Samaria. Yesu nopenjo niya,
donge ne gin ji 10 mane ochango koso? Koro ere ji 9 mamoko? Ere gimomiyo japiny moro nono ni kende ema oduogo mondo ogo ni Nyasaye erokamano?
Eka nowacho ni ng'atno niya,
chungi, idhi, yeni ema omiyo ichango.
Jofarisai moko nopenjo Yesu chieng' ma loch Nyasaye nobiye. Nodwoko gi niya,
onge ranyisi ma ji biro neno manyiso chieng' ma loch Nyasaye biroe. Bende onge ng'ama nowach ni, neuru, erigo, kata ni, echagocha. Nikech loch Nyasaye ni edieru.
Eka nowacho ni jopuonjrene niya,
ndalo nobi ma unugomb neno e chieng' achiel kuom ndalo mag Wuod Dhano, to okunune. Bende jomoko nowachnu ni, neuru, en kucha. Kata ni, neuru, en ka. To kik uwuog mondo ulogi. Nikech kaka mil polo piatore e kor polo koa konchiel nyaka komachielo, e kaka Wuod Dhano bende nobedi chieng' mobiroe. To mokwongo nyaka one masiche mang'eny, kendo tieng' ma kawuono ni nyaka dage. Kaka notimore e ndalo Noa, e kaka notimre e ndalo Wuod Dhano. Ji duto nosiko chiemo achiema, kendo metho. Chwo ne kendo, kendo nyiri bende ne dhi tedo. Nyaka nochopo chieng' mane Noa odonjo e yie, mi pi oimo piny, motieko ji pep. Kamano bende, kaka notimore e ndalo mag Lut, e kaka notimre chieng' ma Wuod Dhano biroe. Ji ne chiemo kendo metho. Ne ging'iewo, kendo ne giloko ohala. Bende ne gichuoyo, kendo gigedo. To chieng' mane Lut owuok e Sodom, mach kod kite maliel nolwar koa e polo, mi otieko gi pep. Kamano e kaka notimre chieng' ma Wuod Dhano nonyisre. Ng'at manie wi tat ode chieng'no kik lor piny mondo ogol gige manie ot odhigo. Bende ng'at man oko e puodho kik dog dala. Paruru gima notimore ni chi Lut. Ka ng'ato otemo reso ngimane, to ngimane nolalne. To ng'ato ma ojwang'o ngimane, nores ngimane. Awachunu ni, otieno no ji ariyo nobed kanindo e kitanda achiel, achiel nokaw, to machielo nowe. Mon ariyo bende nobed karego kanya achiel, achiel nokaw, to machielo nowe. Ji ariyo nobed katiyo e puodho, achiel nokaw, to machielo nowe.
Eka ne gipenje niya,
mano notimre kanye, ruoth?
Nodwokogi ni,
kama gimoro thoe ema chudhe chokore.